Ọga ka m gwa gị, ego n'abara na lụkọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego oyibo, ọga ka m jụọ gị, what do you get? Ifu ego n'abara bụ nwanne o. Ọyị m ụke kwantị ka m gwa gị okwu, amasịla gị bụrụ ụwa n'isi. Kama gbaba mbọ, ịzọta onwe gị. Kama gbaba mbọ, gbaba mbọ ka nwoke o. Ibe na-agbocheli nwoke n'ụwa o, nwoke lụtụ n'ebe nni ya o, ọ lụtụ n'ebe nni ya, ọ zaga bụ ya o, ọnụ nwaanyị mụọ nwa na ọ zaga bụ ya o. Ibe ndị ọzọ bụzị na-akpamaka, ibe ndị ọzọ bụzị na-akpamaka, ọ lụtụ nọ na Lagos ọ bụla akpamaka, ọ lụtụ nọ na Abuja ọ bụzị akpamaka, ọ lụtụ nọ na Ichado ọ bụla akpamaka. Ego oyibo bụ vanity, if you not get money, wetin you get? Obago,
obago,
o bebe go.
Oga isi n'ego n'enye ole, mgbaka mgbaka okwu n'ego n'ọbala na lụkọ. Alati kuzie ifu n'ilu na to nwoke anụ, o kesi enwe ike aka na mkpọ dị n'ebu ya. Isi kedebe chi, ọ sị gị mpa gị mebe mebe.
Asị m mkpanya na fonu o, mkpanya na fonu na ọ ga-enyeli m aka o. Nna Luzia na-abe m, ndị na-eli n'ute m, n'ebe anya n'enu ebe na-ayọ obi n'igwe o. Chukwu ọgwụgwọ na-akụ chenje ma nye ya o. Ọ bụrụ na chi fo, ọkụ ahịa ji nwụọ alụ, ọkụ anọ na nyiri akwa m. Ọkụzie n'utenu mpụta na geeti wee kwụle, ọkụzie n'ilevu na mbaba ga na folu o. Ọga pikizie kọlụ mụ, o pikizie fonu, obi ama na mụ n'avọ. Ibe na-eche kedu ibe oge kwu, ọga mụsịa mụ, ọkpa mụ chi gọzie. Ejeli m Abuja, tinyeli m akantụ gị, tinyeli m akantụ ka m mee transfa o. Nkwala lele naba n'ime o. Mbido wee chebe fonu m nche, meseji bata mbulu fonu m n'ike. Nwebelu oge meseji abịa, alatebe, talalam, talalam, mbulu fonu m n'ike. Ọ bụ ụlọ ndị MTN na-akpali onwebe, nwere iwe deliti enye. Nwebelu oge alati abịakwa, talalam, talalam, mpiki fonu m o. Nene meseji ọ bụrụ David Alert. Tam naira bụgo n'imi ya o. Ebe na-eche gị balansị m o. Nwala lele tọgbọ fonu m o. Ije n'ụwa o. Nwebelu oge Alert. nata kwanika Uwelojo pikia Nene meseji abulu credit alert Uwetia na bago Abago
Abago
Obego Amulonye lego amulonye nego amulonye nego na suka yesi mama do na suka amulonye
ayo
amulonye
ayo akadi kuku kasuka abeli malogo da mula baga tu elise
amulonye
ayo
amulonye Mezayon de Sukao, Yatulumia Adoras in de Sukao, Afraje Jembana Suka, Oyema Mulonya Nego, Nyabu CEO, Moments Global, Nigeria Limited, Akaji Kukun Kansukao, Munyan Nukweto, Mulonya Nego Nansuka,
Ayo.
Amulonye
ayo
onaka mulungu eko
abeli malogo da mula baga kuelise
lisio nana loloya abonga machi azona abedaza wanyama o
abeli malogo
odibaza wanyama o abogo dolibeni welinga o odibaza wanyama Christian Ujida for
the Jimelas.
Oh, Bawa, not just the law. Oh, Bawa, not where gonna canal. On your map. As what can do law? Agency. Who did you get? Who did you get on us out? Who did you get on us all on our law? Oye moji sike no ya
ndele yeko Ndichi melase Mababu ndoka nikwe
Kaibo ni mababo yemu Otokwa rinse o Amulo nye nego na sato dalo Oye muo Amulo nye nego no Bazye mo nye mulu muwego Chigo zyo keleke Oye maka jugo nuchulu Aka jugo na ya keke meo Akajugo jide kichiyo Sonda nene Aboyi huku na sautu Chine meze wonyo wali beluwa Chine meze naga adele yemeo Chimezo nora Yesu udo Yesu udo Yesu udo na sautu onyomao Yesu da ya kekeneo Eni kuku mmadi Oye mabalaze for boys Abalaze na ya kagali beyi Ogalanya Wame zora kuo Igadamwa nubosi Jikendo bosi jinde kudetalo Igadamwa ezi oye moni gali Igada Oye mombalu gule nukuku Ogalanya oza choruche Onyoma no ya dele yema Oye muo oza choruche Kabule babobo nyamuma Onyamuma chuku jalolo Apostle Solomon uma chuku Heaven Gate International Onyamuma ya kekeneyi Onyamuma onyofu Kwa vine meka Anye obi Mbili chuku bapeni Mbili chuku bapena nichiyo Oya dili ima CEO Ondoka mweze Trading no go to South Africa. Ndi ego no ya dele no mo.
Ndi chief elase.
Abo ego simo keno nwe. Oh, bam sili o ani auto cars limited nabuku CEO Transmo Investment Limited onye go ni pika ebeso Nigeria Limited oya bele yema Ebumpolo Woke mwendi wona nofia CEO The Nosca Music Limited Akanele ewu na Nigeria Wonye nekwe gona nyakele Shijo dizuchuku Igwe sampa Hey Wofumwana yeze na nemwe Ofunwa na yeze dalo Ofunwa na yeze consider siye Ofunwa na mwajide bubebebe Nyabu CEO Green Star Home Appliances Wonye le kweko na nemweo Akana tuwe electronics Na Nigeria nineo Naya adele yemwe Chuku melengozi Anya ndyobu tiafuzo Adurasi ndyobu Abatomi St. Patrick Akwatweku Ogalanya nobu Akwatweku Ogalanya nobu Akwatweku nobu Ogalanya nobu Akuhi melengkale odobi Ibaga kueli selisi Chibu bala temu Mwokoli Akwatu ewu ndyobu o Oye madurasi ndyobu Amutulu nye saibodu ndyobu Yetulumiye mbulobi ndyobu Yetulumiye nye ndyobu jafuzo Oye mezo magana Akwatu ewu ndyobu Chivana yonadi Akuchinyo li mwata na nulio Akuchuku nye li mwata mwoni Ezibo mwado na nuri unyego Undiulu nine waliko Undiulu nine wanuli Pasina meza ya biago Akachuku kuna nuli Ani isu andon Wanyane kwa kwa mwonyu idalo Onye nukwego Akuchinye limwa Udogwi baga kuelisi elisi o Ani Onye nukwego Akuchinye limwa Udogwi baga kuelisi elisi o Nyabu CEO Nadio PTY Limited Nadio Kishin Intensis Nene lolo ya Onyinye chifet Nadi Masyo kija chalo gidi Oye mani yezo mogo mandemu Yezibo madi monyuli dalu Chive meko bi Umeo jinaka Akwa, akwa, akwa Akwa nebelego Akwa nebelego Akwa nebelego Akwa nebelego Akwa nebelego Umeo jinaka Akwa nebelego Oye muno zugu lebe kebe Akwa nebelego Mili no zobolo Akwa nebelego Yeza nilu wisi udechuku Udechukweza Mungwa chuku kweli mjopi nansuka Adresi mjopi Anya ndyobi jafuzo Adoresi ndyobi jimali bebe Ogwenye ndyobi nansoka Ogalanya nanyekeneye I can allow boxers na Nigeria. I can allow singularity. Each of our boxers, each of our St. Louis. Each of our singularity, each of our St. Louis, ni bike. Obi ni nekweligo, deriva da neku, mezaya abiago.
Igo neku,
onye bike. Nana la loya, yes, ni nana, je, one years ago, no da de la yama, one years a kazana sukao, asama no ya de la yama, gulibao, ni mwelea. Moko solo ko si emeo Nzo de na mwe eli akuo O de na mwe wane mo nozo bolo Yebele mwe chuku mele ngozi Yebele mwe ni mozi na wadu loko O de na mwe tabutike Hidi 21 years ikulike Batozo bolo bobo doko veka o O de na mwe ni bala kubobo Yabala mwandi mwazi volo na nyao
Zode na mwao
Ode na mwao
Zode na mwao
Zode na mwao
Zode na mwao
Onye nukwego
Zode na mwao
Nyabu CEO Mukoro chi real estate Nana lolo ya Ijoma Kosi ya mao CEO Headram 24 Limited Akana tungwa ngomu wanyi jacho mao Eretiliki wanya de mao Odebeze na yaka neke nunu Inole Obago
Obago
Obebeko
Oga tinebezi Oga isineka